chukiri chukuta. Yeah, chukiri chukuta.
Tozo bina na awi olongomba. Tozo bina na kofi olomidi.
Reclad mo power.
Tuko hapa na David Obio.
Obio.
Tuko na kina wizi kidayo.
Da boy.
Pullover. Oh my baby pullover.
Pullover.
Oh my baby pullover. Lost it, left my code is on me. Wote wamekamatia
viuno.
Nimebaki mimi tu. Sipo kuja nitalia baby.
Oh yeah 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 yeah.
Chibala chakuteda, pullover, wasubi dwada. Bata jude wa superstar. Weba kuwa attention, kundi wandidia. Weba kuwa rejection, chiba chukulia. Just one party with me girl Malia. Wemu kwa takechi kosu chiba chukulia. And this a weekend, everybody out. Weweba kechi didi chiba chukulia. Chuse jansuti, muziki tugukone wetuti. Sienze walu likatimpa pula ninjo kusinga Bible. So twende sasa, yeah. Muziki buku wagana tetu gudasa. Mbuli mwusa kwa baka balabasa. Bawada tuba nyiriza tetu baluaza, yeah. Mkazi go wa mati la chichomu daza. Wota la vili la chichomu sasa. Yugo kuchakaza ya doma nyo kuchaza. My baby do what you want for you. Olina nambe mchampidu, yeah. Ni haki siba na number two. Pati zetu ni mbaya tu.
Oh yeah 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 yeah.
Oh yeah 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 yeah.
Oh yeah yeah yo yo yo.
Oh yeah yeah yeah.